Ayo Shep Sound.
Ni mimi tena kwenye biti. Le Français wanasema kikulacho kinguoni mwako, na usipovuja jasho utakula kwa macho. Kama riziki mafungu, mina changu na chako. Sasa kwa nini unibanie mi mwenzako? Kama Mola anapanga nani wa kupangua? Unajichosha bure, unajaza maji kwenye tenga. Kama yangu yangu haiwezi kuwa ya kwako, kama yako yako haiwezi kuwa ya kwangu. Unajichosha bure, unajaza maji kwenye tenga. Unajichosha bure, unajaza maji kwenye tenga. That's why every day when always say yes, nobody can say no, no. That's why every day when always say yes, nobody can say no. When the God say yes, nobody can say no. When the God say yes, hakuna wa kusema no. When the God say yes, nobody can say no. When the God say yes, hakuna wa kusema no. Wakiziba kushoto minapita kulia, nazidi ng'ang'ana siwezi kuachia. Mana zangu duaja anazisikia, japo mambo magumu ila ananisaidia. Hataki kuniacha, yuko na mimi paka nimefika hapa, hata siamini. Domana kisema ndio, hakuna wakusema para. Wakini yombea kilio, wanashanga mina ura. When the God say yes, nobody can say no. When the God say yes, hakuna wakusema no. When the God say yes, nobody can say no. When the God say yes, hakuna wakusema no.
Yeah, boy. Again.